uzaga nuyo sumuhora kuma YouTube ukeneye avec ma toujours akubona nkumva ndanyuzwe. Somebody told me that you so cool nasanze ari byowe ndagusezeranya ko I will always hold you and jibura right now I got you icyo ukeneye mbwira go do takurinda marira baju takubera utari my boo. Somebody said I gon' make you my wife. 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 Ubu nta shida noneho nasinya. Ubu nta shida noneho nasinya.
Agatima gatera uterera muri ko sintungurwa nabo njya numva bakubona bagatuma utwe kirenze sukuri so cute uri mwiza ku mutima mubwije ukuri ko I will always hold you when jibura right now I got you icyo ukeneye mbwira go do nzakurinda marira baju nzakubera utari my boo.
Somebody say I gon' make you my wife. Somebody said I gon' make you my wife. Somebody said I gon' make you my wife. Somebody said I gon' make you my wife. Ubu nta shida noneho nasinya. Ubu nta shida noneho nasinya. Vaga ko bisabe mamo nkabona uwambera mahitamo gusa menya ko tututu kukureka byabara mahano. Somebody said I gon' make you my wife. 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 Ubu nta shida noneho nasinya. Ubu nta shida noneho nasinya.
Crazy mix.